Matthew chapter 13 verses 20 to 21.
Mathayo 13 mstari wa 20 hadi 21.
You can read.
Naye aliyepandwa penye miamba, huyo ndiye alisikiae lile neno akalipokea mara kwa furaha. Lakini hana mizizi ndani yake, bali hudumu kwa muda, ikitukia dhiki ama udhia kwa ajili ya lile neno mara huchukizwa.
Talks about a person who receives the word of God with joy.
Anazungumzia juu ya mtu ambaye anapokea neno la Mungu na furaha.
They're happy when they first hear the salvation message.
Wanakuwa na furaha kwa kupokea ujumbe wa wokovu.
They hear about the hope of going to heaven.
Anaposikia juu ya tumaini la kuenda mbinguni.
They hear about what Jesus has done for us.
Anaposikia juu ya kila ambacho Yesu amefanya kwa ajili yetu.
And they say, yes, that's wonderful.
Anasema ndio, hiyo ni ajabu.
They receive the word of God into their hearts.
Wanapokea neno la Mungu kwa mioyo yao.
They're happy.
Wako na furaha.
Until persecution comes.
Hii sasa dhiki inapotokea.
Until they meet people that hate Jesus.
Hawakutana na watu ambao wanamchukia Yesu.
Until they face persecution for the gospel.
Na sasa wanaanza kupitia dhiki kwa ajili ya injili.
And then it says that these people quickly fall away.
Sasa unaona watu wa namna hii wakianguka haraka.
So here we see a person who was not willing to suffer for Jesus.
Hapa tunaona mtu ambaye hayuko tayari kuteseka kwa ajili ya Yesu.
They only wanted God's blessings.
Lakini anataka tu baraka za Mungu.
They thought if they follow God, God will do everything for them.
Sema walifikiria wanapomfuata Yesu, Yesu atawafanyia kila jambo.
They were following Jesus for the wrong motives.
Wanamfuata Yesu na nia mbaya.
You know, many times great crowds of people were following Jesus for the miracles.
Najua mara mingi umati mkubwa wa watu unafuata Yesu kwa sababu ya miujiza.
But when Jesus preach the true message to them, they walked away.
Mara mingi walimfuata Yesu kwa sababu ya miujiza. Lakini wakati Yesu alihubiri injili ya kweli, walitawanyika.
There was a time when Jesus multiplied the food.
Kuna wakati Yesu aliweza kufanya muujiza wa kuongeza chakula.
All the people were happy to follow Jesus that day.
Watu wengi walikuwa na furaha kumfuata Yesu siku hiyo.
Not because they truly wanted to follow Jesus.
Sio kwamba kweli walitaka kumfuata Yesu.
But because they got the good food.
Lakini kwa sababu walipata chakula kizuri.
And then Jesus preached the true message to them.
Na sasa Yesu akahubiri ujumbe wa kweli kwao.
They said that's a hard message.
Sasa wakasema hii ni ujumbe ngumu.
They walked away from Jesus.
Wakaondoka wakamwacha Yesu.
So in this world, what kind of motives do we have?
Sasa wewe uko na nia gani wakati unamfuata Yesu?
Are we following Jesus for the right motives?
Je, tunamfuata Yesu na nia nzuri?
Or do we think if we follow Jesus, God is going to give us what we want?
Ama wewe unavyofikiria kwamba unapomfuata Yesu atakupa chenye unataka?
God, I'm praying for a motorbike.
Baba ninaombea, unasema baba ninaombea nipate pikipiki.
God, give me a motorbike.
Mnaomba kwamba mnaomba nipe pikipiki.
What's wrong, God? Why aren't you giving it to me?
Anasema ni nini mbaya Mungu? Kwa nini unipi pikipiki?
Maybe God has a good reason why.
Pengine Mungu ako na sababu nzuri kwa nini?
So here in that Bible verse I shared with you,
Asa Biblia iko wazi nawe.
You know, the person was very happy with the word of God.
Kwamba yule mtu aliyekuwa na furaha na neno la Mungu.
But what part of God's word was he listening to?
Lakini alikuwa anasikiza upande gani wa neno la Mungu?
It seems he was only wanting the blessings.
Ni kama alikuwa anataka tu baraka peke yake.
Because when the troubles came into his life.
Kwa sababu wakati dhiki zinatokea na shida zinatokea katika maisha yake.
When he met people that didn't love Jesus and they persecuted him.
Wakati anakutana na watu ambao hawampendi Mungu na wanaanza kumtia dhiki.
Maybe they were even persecuted by other Christians.
Wengine hata pia hizo dhiki pia zilisababisha pengine na Wakristo wenzao tu.
They went to church but they still found some problems in the church.
Walienda kanisani lakini bado tena wakasababisha shida pale kanisani.
Maybe they had an argument with someone.
Wengine walikuwa wamekubaliana, wamefanya mapatano na mtu.
But Jesus warned us that that person quickly fell away.
Biblia inasema kwamba huyo mtu haraka aliweza kuanguka.
So I don't want you to be that kind of Christian.
Sasa mimi sitaki uwe aina ya Mkristo ambaye unamfuata tu Yesu kwa ajili ya baraka.
The Christian who is not willing to suffer for Jesus.
Mkristo ambaye hayuko tayari kuteseka kwa ajili ya Yesu.
Now I want to tell you some stories about how I have suffered for Jesus.
Nataka nikakuwaukupe hadithi jinsi nilimeweza kuteseka kwa ajili ya Yesu.
These stories are not to make you sad.
Hadithi hii si ya kuweza kukufanya hizi ni za kukufanya uwe tayari.
These stories are to make you happy.
Hii naenda kukufanya uwe na furaha.
Why should we be happy when we suffer for Jesus?
Kwa nini tuwe na furaha wakati tunateseka?
You know, Jesus actually said that when people insult you,
Biblia inasema kwamba Yesu akasema watu wanapokutukana,
when they persecute you because of Jesus' name,
wanapo kutia dhiki kwa sababu ya Yesu,
rejoice and be glad.
Wacha ukaweze kufurahia na ukaweze kusherekea.
Because great is your reward in heaven.
Sababu kuna thawabu kuu pale mbinguni.
Because this is how they treated the prophets that were before
walifanya
you.
Walifanya hivyo manabii waliokutangulia wewe.
So we actually find in the Bible.
Na wapata pale kwa Biblia.
Jesus gives many encouragements for those who are suffering for him.
Asa Yesu anapeana himizo sana kwa wale wanaoteseka kwa ajili yake.
Yeah, I don't think I have suffered very much.
Sidhani kama nimeteseka sana.
Only a little bit.
Ni kidogo tu.
But the Apostle Paul, he suffered a lot.
Lakini mtume Paulo aliteseka sana.
I know that when I was sharing the gospel in some small islands called Fiji.
Nilipokuwa nashiriki injili katika ziwa moja linaitwa PG.
And I gave the stories about suffering for Jesus.
Hapo nilipokuwa natoa hadithi juu ya kuteseka kwa ajili ya Yesu.
It made the people happy to hear those stories.
Iliwafanya watu wa pale kwa ile ziwa la PG kuwa na furaha.
And I was thinking, why were the people feeling happy when they're hearing about my problems?
Sasa nikashangaa kwa nini hao watu wanafurahia wakati wanasikia shida zangu.
And maybe it's because they are also having problems in their lives.
Pengine ni kwa sababu pia wao wako na shida kwa maisha yao.
And when they hear about someone else having problems,
na wanaposikia juu ya mwingine pia wako na kuwa na shida,
it strengthens them and encourages them
inawatia nguvu na pia inawahimiza
to continue
kuendelea
to not give up
ili wasikate tamaa
but to hold on to Jesus Christ
lakini kumshikilia Yesu.
So I hope that today you will be encouraged.
Naamini kwamba leo utahimizika.
And you will be happy.
Utakuwa na furaha
because of my problems.
Ni kwa sababu ya shida zangu wakati unapoenda kusikia.
Is that good?
Itakuwa vizuri?
Okay. Now I was blessed that God called me to be an evangelist.
Mungu ameweza kuniita kuwa mwinjilisti.
And God's power touched me when I was quite young.
Na nguvu za Mungu ziliniguza nilipokuwa ningali mchanga kijana.
And God called me to start preaching the gospel from when I was about 16, 17 years old.
Na Mungu akaniita nianze kuhubiri injili kwa wakati nilikuwa na miaka ya 16, 17 hivi.
My parents, they had been cow farmers.
Na wazazi wangu walikuwa ni wafugaji wa ng'ombe.
So most of my childhood was in the very small countryside.
Sasa mara mingi mimi nilikuwa maisha yangu nilikuwa katika sehemu ya reserve. Maana reserve ndio kuna nyazi ya ng'ombe.
But when I was 16 years old, my parents wanted to sell their farm.
Na wakati nilikuwa miaka hizo 16 wakataka kuuza shamba lao.
They wanted to move into the city.
Na wakataka kwamba wakaweze kuenda kwenye mjini.
And it was that time when God's power touched my life.
Na hiyo wakati nguvu za Mungu zikakuza maisha yangu.
And God called me to start preaching the gospel.
Naye Mungu akaniita nianze kuhubiri injili.
So I felt God calling me to share the gospel on especially Friday nights.
Naye Bwana akawa ananiita sana nianze kuhudumu injili hasa sana wa zile usiku kesha za usiku za Ijumaa.
Because in my country of New Zealand.
Kwa sababu pale kwa nchi yangu pale New Zealand.
There are many unbelievers.
Kuna watu wengi ambao hawajaamini.
They would work very hard Monday to Friday.
Ambao wangefanya zaidi kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa.
Then Friday night they would think, oh, let's go to the nightclubs, let's drink, let's party.
Sasa wakati wa usiku wa Ijumaa wangeenda sasa kuweza kuenda kwa vilabu vya pombe, vilabu vya aina ya uovu vile.
So I knew on Friday nights there would be many people on the streets.
Sasa nilijua kwamba hiyo Ijumaa nitaweza kukutana na watu wengi sana kwa mitaa za miji.
So I went out to share the gospel.
Sasa pale nikaanza kuhudumu injili.
I did not find it easy.
Sikupata rahisi.
Walking up to these unbelievers.
Kuweza kufikia hawa wasioamini.
How could I share with them?
Ningeshiriki namna gani?
And I saw a few young teenage boys.
Nikaona vijana wadogo mahala.
And I tried to share the gospel with them.
Nikajaribu kushiriki injili nao.
And this is what the boy said to me.
Na hao vijana wakaniambia,
if you try to share the gospel around here,
ukijaribu tu kuhubiri injili hapa,
I'm going to kill you.
Tunaenda kukua.
I'm the leader of a small gang.
Na sasa akasema huyo kijana kwamba mimi naongoza kikundi kibaya hapa.
And we will kill you if you share the gospel.
Na tutakuua ukiendelea kushiriki hii.
Okay, so I left and I walked away.
Sasa nikaacha na nikaondoka.
And I had a place to go to.
Sasa nilikuwa na mahala pa kuenda.
So I sat down on the floor.
Nikasema hapa sakafuni.
And I was praying, God, what do I do?
Sasa nikawa naomba nikiuliza Mungu nifanye nini?
God, I'm just from the small countryside.
Sasa kwa Mungu mimi natoka tu katika sehemu ya risavu kidogo.
I'm not used to these crazy country city people.
Na sasa mimi sijaweza kuzoea hawa watu wenda kama wenda zimu hawa wa mji.
After prayer, I felt the peace of God come into my heart.
Baada ya kuomba nikahisi kwamba amani ya Bwana ikarudi kwa moyo wangu.
And I went straight back down into that city and continued sharing the gospel.
Na nikaendelea kusonga chini na nikaendelea kushiriki injili.
You know, sometimes when a person threatens to kill you,
unajua wakati mwingine mtu anapotishia kukua,
some fear comes into your heart.
Uoga unaingia kwa moyo wako.
But after praying, I had the peace.
Lakini baada ya kuomba nikawa na amani.
So I continued to witness to people.
Nikaendelea tu kuwashuhudia wengine zaidi.
And then I saw that young man, he was coming towards me, the one who had threatened me.
Na nikaona tena nilipokuwa pale tena nikaona ule kijana aliyenitishia kuniua ako anakuja tena.
So I was thinking, okay, what is going to happen now?
Sasa nikaanza kufikiria sasa leo ni nini itatendeka.
But he walked up to me and he just shook my hands.
Akakuja akanifikia na akaweza kunisalimu na kutingiza mkono wangu hivi.
He said, sorry, okay, you can share the gospel here.
Akasema pole, sasa unaweza kuendelea kushiriki injili hapa.
Okay, I never saw him for many years later.
Sasa sikumuona tena baada ya miaka mingi baadaye.
But I continued to do the evangelism outside nightclubs.
Lakini niliendelea kufanya uinjilisti katika zile vilabu za usiku.
About 10 years later I saw him, he was one of the bouncers, he was on the door looking after one of the nightclubs.
Katika usiku mmoja nikamuona kwamba yeye ako katika mmoja kwa milango za zile vilabu za usiku.
So I walked up to him and said, oh, do you remember me?
Nikamsongea na nikamguza nikamuuliza, je, unanikumbuka?
He said, oh yes, I remember you.
Akasema ndio ninakukumbuka.
You shared the gospel with me.
Wewe ulishiriki injili na mimi.
I said, do you remember how you threatened to kill me?
Na nikamuuliza, je, unakumbuka vile ulinitishia kuniua?
He said, yes.
Akasema ndio.
Oh, I am sorry about that.
Anasema ninaomba radhi kwa ajili ya hiyo.
So I shared the gospel with him some more.
Na nikaendelea kushiriki injili pale.
And then I never saw him again for about another 5 years.
Tena nikakosa kumuona kama miaka zingine tano tena.
So this was about 15 years after he threatened to kill me.
Sasa hiyo ilikuwa baada ya miaka 15 kwa ujumla kutoka tangu pale alipotishia kuniua.
But this time I saw him in church holding a big Bible.
Na wakati huo nikamuona kanisani ameshikilia sasa Biblia kubwa.
So he was very happy to see me also.
Sasa alikuwa na furaha kuniona tena.
So God can do good things to save people.
Sasa Mungu anaweza fanya mambo mazuri kuwaokoa watu.
Anyway, I saw many let's say, strange things when I was doing the evangelism, the street evangelism.
Niliona mambo mengi sana wakati nilikuwa nafanya uinjilisti katika mitaa za miji.
Sometimes I saw big fights on the streets there.
Wakati mwingine ningeona ile vita vikuu pale, watu wanapigana pale kwenye mitaa.
I saw people get beaten up very badly.
Naona wengine wanapigwa vibaya sana.
So it was a violent place.
Hapo ilikuwa ni mahali pa ghasia na furugu sana.
So I decided that whenever I would see a fight going on,
sasa hata wakati ungefika tunapopata kwamba kupigana kunaendelea,
I would try to preach the gospel.
Ningejaribu tu kuhubiri injili.
So one day it was late at night.
Sasa wakati mmoja usiku usiku kama ambao umeendelea kidogo,
a fight was happening and quite a few people were standing around to watch what is happening here.
Kulikuwa na pale vita na watu walikuwa kwamba wanakuja kuangalia ni nini inaendelea.
So I began preaching.
Sasa nikaanza kuhubiri.
You need to repent of your sins.
Kwamba mnahitaji ukatubu dhambi zenu.
You need to turn your heart to God.
Kwamba mnahitaji mioyo zenu zigeukie Bwana.
And I started preaching very loud.
Na nikaanza kuhubiri kwa sauti.
And the people stopped fighting, they started listening.
Na watu wakakosa kupigana, wakaanza kusikia.
And I saw one person, he said to me, he was very frightened.
Na nikaona mtu ambaye ako karibu nami akawa ametishika sana.
He said to me,
woga uko naye.
He said to me, oh, I'm a backslidden Christian.
Na akasema mimi ni Mkristo ambaye nilirudi nyuma.
I came out to drink the alcohol.
Nimekuja pia kunywa hapa pombe kidogo.
But after seeing this fight,
lakini baada ya kuona haya mapigano,
I'm repenting now.
Sasa ninatubu.
And I saw him walk off with his hands praising God.
Na nikaona anainua mikono yake hata kuweza kumsifu Bwana.
And then one man said to me,
na sasa mtu mmoja akaniambia,
come with me, I want to talk to you.
Kuja nataka niongee nawe.
And I was not knowing if that man was a good man or a bad man.
Na sasa sikuwa najua kama mtu huyo ni mzuri ama mtu mbaya.
But I thought, okay, I have to share gospel with him.
Na nikahisi hata hivyo, hata awe mbaya ama mzuri, nahitaji nishiriki naye injili.
And he said, come with me down into this park.
Na akaniambia kwamba sasa kuja wacha nifuate tuweze kuenda pale chini.
And there was no lighting, good lighting there.
Na hatukukua na mwanga mzuri pale, ilikuwa ni giza hivi.
I was thinking, what kind of man is this? Is he good or bad?
Sasa nikawa nafikiria sana, ni mtu wa aina gani huyu? Ni mtu mzuri ama mbaya?
What is he going to do when I walk down that park down there?
Lakini atafanya nini wakati utakapofika pale?
So I just had to pray and I believe God has some big angels with me.
Nikaweza tu kuomba na nikaaminia Mungu kuachilia malaika wake wakuu waende nami.
So we went inside the park, we sat down under a tree.
Na tukaenda mahala pale na tukakaa chini ya mti.
And then he began to share all his problems.
Na akaanza kushiriki nami shida zake zote.
So it was good. Oh, I was able to share the gospel with him.
Sasa ilikuwa ni vizuri. Sasa ningeweza kushiriki naye injili ya Kristo.
But another night when I was sharing the gospel outside the nightclubs.
Lakini usiku mmoja nilipokuwa nashiriki injili hii tena katika kilabu moja ya usiku.
I saw another fight happening.
Sasa nikaona tena vita vingine vikali vinaendelea.
So I was thinking I better go over there and stop that fight.
Sasa nikafikiria nikaweza tu kupita nifike pale nikomeshe ile vita.
I was going over there, I'll share the word of God like other times.
Ama kaweza kufika pale na nishiriki neno kama wakati ule wowote.
And I saw one man, he was headbutting another person's face.
Na nikaona mwingine anapiga mwingine kwenye uso.
It looked very bad what was happening there.
Ilionekana vibaya sana kile ambacho kilikuwa kinatendeka.
So I decided to run quickly over there.
Na nikaamua kukimbia pala haraka.
And as I was suddenly moving, someone punched me in the face.
Na sasa wakati nilikuwa ndio naenda mbio kwamba niweze kuwaokoa, naye mmoja wao akanipiga ngumi kwa uso.
I was knocked to the ground.
Sasa nikaanguka kwenye kwa sakafu pale.
And all the blood was flowing very quickly from my nose.
Na damu ilikuwa inatoka kwa mapua yangu haraka haraka.
So the blood was pouring down me.
Na sasa damu ilikuwa inatoka sana.
So I just held the nose to stop the blood flowing.
Nikashikilia tu mapua ili niweze kuzuia hiyo damu kuendelea kutoka.
And then I stood up.
Na sasa nikasimama.
And I actually knew the person who punched me.
Na kwa hakika niliweza kumjua yule mtu ambaye aliweza kunipiga.
I shared the gospel with him a few times.
Nilikuwa nimeshiriki naye injili wakati kadhaa, mara kadhaa.
But he had not wanted to listen to the gospel.
Lakini hakukuwa tayari kusikiliza injili.
So I walked up to him and I shook his hands.
Na sasa nikatembea nikamfikia tena nikamsalimu na kuweza kutingiza mkono wake tena katika
I said to him, "Oh, that was a very good punch."
Nikamwambia hiyo ilikuwa ni ngumi nzuri kweli kweli.
But don't you know I am here sharing the gospel?
Lakini je, unajua kwa nini niko hapa na nikushiriki injili?
He said, "Oh, I don't know. I didn't know what was happening."
Na akasema, "Ah, mimi sijui chenye kilikuwa kinaendelea."
Anyway, my nose was all crooked. The way they punched my nose was going all crooked.
Wakati alipiga ngumi, alipiga yeye ngumi kwenye pua, lilikuwa limeweza kujikunja ile kokombo.
So the next day I went to the doctor.
Nikaenda sasa kwa daktari
for the doctor to push my nose back into place.
Ili kuweza kusukuma tena pua lile kurudisha penye lafali iwe.
And the doctor said to me,
daktari akaniambia,
"Oh, it's actually quite easy to push your nose back into place."
Kwamba si rahisi kurejesha iwe penye lafaa iwe.
He said you could have done it yourself.
Nasema ta hiyo kama ingekuwa hivyo basi wewe ungefanya mwenyewe.
So but I said, "Oh, I didn't know how to push a nose back into place."
Ngamwambia mimi sikujua vile naweza rudisha vile.
So I said, "Okay, you can just push my nose."
Ngamwambia sasa wewe unaweza sukuma tu karejesha.
So he got in click click clack 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 and my nose went back into place.
Na akuja akashughulikia na likarudi mahali pake.
Anyway, that's only a little introduction to my stories.
Sasa hiyo nimekupa tu mwanzo wa hadithi yangu.
Let's just pray.
Acha tuombe.
Lord Jesus, we are talking about sharing in your sufferings.
Baba tunaweza kushiriki juu ya kuweza kushiriki mateso yako.
Sometimes to preach the gospel in the hard places.
Wakati mwingine baba tunahubiri injili mahala pagumu.
There are people who do not want to accept the gospel.
Kuna watu ambao hawataki kusikia injili.
But Lord, you do not want us to be afraid.
Lakini baba hautaki tuwe na uoga.
You want us to be filled with faith.
Unataka tujazwe na imani.
You want us to rejoice.
Nataka tufurahie.
That our treasures are in heaven.
Kwamba hazina yangu iko yetu iko mbinguni.
So Lord Jesus, it's an honor to suffer for the gospel.
Kwa hivyo Bwana ni tunuku na ni heshima kuweza kushiriki mateso yako kwa ajili ya injili.
Encourage us to be strong for you.
Ili kututia moyo tukaweze wenye nguvu kwa ajili yako.
Not to be like those who fall away.
Sio kama wale wangukae.
When trouble or persecution comes.
Wakati shida na dhiki zinatokea.
But give us strength to be serious for Jesus.
Lakini tupe baba nguvu ili tukaweze kuwa na tamanio kwa ajili yako.
That we may be your true servants.
Ili tukaweze kuwa watumishi wako wa kweli.
Bless every person here today.
Bariki kila mmoja wetu hapa.
In Jesus' name.
Kwa jina la Yesu.
Amen.